DJ Exclusive,
Mr. Tim.
ZambiaMusic.com.
They call me Meojima. Za book swinest. Ima siku wa inda ya tindona. Ungonzi ndari wire kukubona. Na ulipise ya tukabona nesona. Omu simba angu.
Na kukumbwa konse na kuchirojo. Dale dote se mchirojo. Yori kopa iweja ulimojo. Chesa kuno.
Ijiganda kusubira ganditete. Mulangeba mandali jani na jipepe. Chise pengero kunzo kumalere. Ati butao babwesu.
Ama kizi ni kupira ya kumotoka. Just in case nakolua wimbutuka. Yo ushite kwa kusenda kwa tinimbwa. No panicking.
Muga aninga kugarangati. Chipati nche wije mugati. Yebwa ndime manage wati. Ugandi halire bana.
Ama lafu nde kupira yobeweka. Yama rings na machenzu kubeka. Nine jikome ojera kubepa.
Manika singa banda kundi nyanga. Useni bahumina mumanganga. Wambi baga webera misanga. God forbid nywebo.
Bala kube pati webo shaka kupe. Just because narite mwisha manyupe. Twaliva tight ni chira na tumpe. Isapa.
MNOPQR STVW X, Y and Z. Oh, I missed you.
Christmas day twali kumonze. Wali bapenesha febonze. Kuyo yeka bafuna cheba konke. Ama guys bakunwa.
Aleluya lewo kugaraba. Washa washa we rupa papa. Ama anointed wabo mpe rapa. Wanda mnya matanga.
Twala kusunge minyasi pana finzi. Big fight you prazi na pinzi. Mayo pale vasa kupange pizi. Uli mulavu iwe cool iwe rizi.
Mbudi mtanda. Bumba galanga mbuti genda mantanda. Kute tita iji ganda. Usambia nsipa hii.
Mayo pale basa kupange pise.
Alindi uomwe uyo choga mwevo.
Uko ni meojelo tempa ni nevo.
Tia suena guno. DJ Massage, Terrio Inc, Ben Promoter wa pakitwe, Terrico, Lila Mi Dice Certified Asla, Obi Banda Bryona, Chominga, Chan Virginia, Elista, Mike Soma, Sylvia Ila Frank Dogs, Dabana, Kapundo, Chan Two Guns, DX Atibuta wa bagwes.
Level Studio Production.